Kishi on the mix. Mungu Baba naomba nibariki, kazi ya mikono yangu uibariki, hatua nayopiga every day unibariki, nepushe na wanafiki, kama ulivyo wainua wenye dhiki, nami niinue Baba niweke kwenye kiti. Tangu toto ulinijua ukanitambua, njia nazopita Baba we wazijua. Nilikosea ukanisame, nilipotea ukanirejesha. Umeninua umenibeba ukanipeleka, umeninua umenibeba ukanipeleka. Ona watesi wangu wanapigwa na butwa, wakinitazama tazama wanabaki kishanga. Ah, nishike mkono nishike mkono Baba, nishike mkono nishike mkono nishike mkono, nishike mkono nishike mkono nishike mkono Baba, nishike mkono nishike mkono nishike mkono nishike mkono. Bahari aina mwisho, barabara iliyo ndefu haikosi kona zake, lakini chenye mwanzo kina mwisho wake. Matatizo nilionayo unayamaliza, matatizo kupitia wewe yanakwisha Baba. Nyosha mkono mbele zangu, safisha mapito nipite salama. Kama Wayahudi ulivyo watu wa Misri, kupitia Musa fimbo wakapita bahari. Umeninua umenibeba ukanipeleka, umeninua umenibeba ukanipeleka. Ona watesi wangu wanapigwa na butwa, wakinitazama tazama wanabaki kishanga. Ah, nishike mkono nishike mkono Baba, nishike mkono nishike mkono nishike mkono, nishike mkono nishike mkono nishike mkono Baba, nishike mkono nishike mkono nishike mkono nishike mkono. Kipaji changu, bariki kazi, kazi, kazi yangu, bariki kazi ya mikono